Sochi Records, Nexus Production. Baby girl, Milo 94, hata wakibonga watashanga, tukizidi songa wakibonga, bado nakupenda mpizi wangu number one. Baby girl, Milo 94, hata wakibonga watashanga, tukizidi songa wakibonga, bado nakupenda mpizi wangu number one.
Na upendo unavoka, nkwile unanga mpizi wangu baby girl. Bila white bado una stick tight. Na haso kuwa too kama kite. Sit fight. Na jua when you do everything is alright. You don't have to cry cause still I'm alive. See that I love it whenever I see you smile. You act so bright. Na jua moyoni ushani penda na pio shamua. Ini utani penda mbaka kifo kutimia. Wenye wivu moza moza kuwa tuza mbaka mia. Barua tuka kwangu mrembo.
Ujikua kiluwa na nifa. Hata wakibonga watashanga. Tukizidi songa wakibonga.
You feel on my missions. I wanna be your defender whenever you go. So long as you're still with me, we always go on. I don't wanna be the man, so I remember what you told me. I hope you didn't guess what you said is you love me. Keep the word and you never forget about me. Yeah, never forget about me. Haters, damn, just forget about them. Later, damn, they'll cut to feel ashamed. The sooner the best, just come on homie, baby. Your brother, oh yes, I know he doesn't like me. Yeah, you're my girl, I'm finished on your dirt. You know, do I? Moyo nishani penda na piu shamua. Mimi nishani penda mbaka kifo kutimia. Wenye wevu moza moza kuwa tuza mbaka mia. Baruwa tuka kwangu mrembo chukua.
Baby girl, Milo 94. Hata wakibonga watashanga. Tukizidi songa wakibonga. Bado nakupenda mpizi wangu number one. Baby girl, Milo 94. Hata wakibonga watashanga. Tukizidi songa wakibonga.
Unanimiza wani nikikutazama nadhani ni malaika. Mkuu fika nane hama duniani
hame.
Songa karibu ni kubishi hii
pete.
Wangu wa milele juu miu wanga mbele kama chale
pele.
Strength kama
wamisho Manchester.
Unacheka tuliza kwanza ni seti
hii ngepwa.
Unateta na kuna day mwanze utahepwa.
Unajipwata
I like a smile. Kuwa huniweke I love you for real baby girl come home. Here
shani penda na pio shamua. Mimi utani penda mbaka kifo kutimia. Wenye wivu moza moza kuwa tuza mbaka mia. Baruwa tuka kwangu mrembo.
Baby girl, Milo 94. Hata wakibonga watashanga. Tukizidi songa wakibonga. Bado nakupenda mpizi wangu number one. Baby girl, Milo 94. Hata wakibonga watashanga. Tukizidi songa wakibonga. Bado nakupenda mpizi wangu number one.
Just mindful, na mabongo, yeah, your crew, mabia rasi, yeah, utakam tena.